enyewe knowledge niko nayo mtaogopa. Ile time tutakana nyinyi enyewe mtakao kuogopa. Enyewe knowledge niko nayo mtaogopa. Ile time tutakana nyinyi enyewe mtakao kuogopa.
Specific nataka general. General, general, general. Si specific nakupea mineral. Mineral, general.
Byron Pay.
Si specific nataka general.
General,
general, general, general. Si specific nakupea mineral. Mineral, general, mineral. Si specific nataka general.
General,
general, general, general. Si specific nakupea mineral. Mineral, general, mineral. From this mtogopa. Tengo chukita bomoka. Hata bila mafuko kimpita gonyoka. Breakfast in bed ni ya remiss na mogoka. Kumama, kumama, kumanyo. Nikama, nikama, imeponyo. Bendix, pisi, sisi joke. Alimeza, ikamucho. Cross your finger, na usisao madiaba. Na kupea romance ya wazing niki wajaba. Kakichovia, ukifyendo neza lambo. Kijifonya kufungu, utapasuka mraba.
Inihoji vizuri, yani ni kujibu swali. Specific, specific. Sasa ukiniuliza swali general.
Kani kunyonga, chunga, usipake mate nyoka. Gonga, kani wakuchano neza chonga. Donga wake amemuajiri kutongoza. Kumama, kumama, kumanyo. Si specific, nataka ka general.
General,
general, general. Si specific, nakupea mineral.
General,
general, mineral. Si specific, nataka ka general.
General,
general, general. Nakupea mineral. Mineral, general, mineral.
General ni Idi Amin, dada. Sichezangi mimi na kina dada. Kime muozea iyo ni kidaga. Nakupea ukitaka ataka masaga. Saga zaga 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 dab. Wamlambe saka 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 sa. Panda 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 ra. Wampandezo panda ukitaka. Toa hasira na doggy style. Murio hapa uwezi obeka. Tunakulanga bila sura my dear. Hapa cheki lazima utasondekwa.
Si specific nataka ka general.
General,
general, general,
general.
Si specific nakupea mineral.
Mineral,
general, mineral. Si specific nataka ka general.
General,
general, general. Si specific nakupea mineral.
Mineral,
general,